trendybeats.com.
Beats in a daily, me float kwenye beats kama meli. Mini KCC sema dairy, breadwinner bila milk haiwezi. Rap game kani mechi, me naitwa Ngeshi. It's crazy, nalisanga kesi, block majambazi waniwezi. Sa nyingine ma Adidas, puma na ma Nikes. Niki kuja na jeshi, that's no, I'm never kind, that's it. Wangeshi wa ma, Wangeshi wa mayan. Mama kaniliza, how do you sleep at 90?
Oh no no hapa sikatai, but nishai kupunguza ya msini lini. Ningedai, ningeadisia, sina idhaizi ndo beza mjini.
Singedai kuchachisha, lakini uko chini.
Singedai, ati kuchachisha, decided hapo ulikuwa chini.
Singedai kuchachisha, decided hapo ulikuwa chini. Singedai kuchachisha, decided hapo ulikuwa chini. Singedai kuchachisha, decided hapo ulikuwa chini.
Nikitoka home chini juu nimeng'ara. Chuo mtati tu tukidai utaparara. Baggy jeans parana Sahara. Unikuzo yako bahati angemarwa. We mpfishi, saka water pond. We mchichi, duga ngodor. Wombor, mara ha, mara ha, mara. Izo ni assumptions. Keja bila penya na makokroach. Inamanisha ujaosa. So I need a distraction. Stepper, anitoka boza. Wapi kaiwele junction. Easy games nazifanya. At my worst na naibuka champion. Na shuku sana heaven sitaifika. It's for the rest. Option yeke kama caption. Option andika caption. Oh no no hapa sikatai, but nishai kupunguza ya msini lini. Ngedai, ningeadisia, sina idhaizi ndo beza mjini.
Singedai kuchachisha lakini uko chini.
Singedai ati kuchachisha, decided hapo ulikuwa chini.
Singedai kuchachisha, decided hapo ulikuwa chini. Singedai kuchachisha, decided hapo ulikuwa chini. Singedai kuchachisha, decided hapo ulikuwa chini.
Singedai ati kuchachisha, decided hapo ulikuwa chini. Oh no no hapa sikatai, but nishai kupunguza ya msini lini. Ningedai, ningeadisia, sina idhaizi ndo beza mjini.
Singedai kuchachisha lakini uko chini.
Singedai ati kuchachisha, decided hapo ulikuwa chini.
Singedai kuchachisha, decided hapo ulikuwa chini. Singedai kuchachisha, decided hapo ulikuwa chini. Singedai kuchachisha, decided hapo ulikuwa chini.
Singedai ati kuchachisha, decided hapo ulikuwa chini.
More music on trendybeats.com.